José
Saldito
Mario
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeningata hani, moyo shani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Mwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati.
Tuko tukavuta pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha boy, jaya jaya. Akili mezuva, umeni jaya jaya.
Baby fanya taratibu, baby boo, ay, baby boo boo boo.
Na na na
na, oh na 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 na.
Exclusive from SureLoaded.com.